DJ Voice, ah.
Yuko singo sana matuga Kimona kutuwa kajinamia Sababu ya maisha ya chananya Chaima kuwa mizamia Kwenda kusini wa Afrika Mkumbia ya mitanua Sababu ya maisha liyafuma Likuwa marufu sana Kachona yeye ndo wina Furu kujichanganya na wasichana Club zote za huko kujurikana Matmuga, we Matmuga, dunia, Matmuga, Mungusha Somalia, alipofika South Africa, alikuwa na maisha kuma, ya juu ya thamani, tena inayopita, tena inayopita, kwa nyuma.
Singe kubali uondoke peke
Mana
Unasema umenifali mwata.
Oh my god.
Kama wakichonga, ujue bado mimi nakupenda. Hata kama wakichonga, ujue bado mpenzi nakupenda. Minataka kwana we, wana wewe tu. Ulionifanya kwana we, wana wewe tu. Minataka kwana we, wana wewe tu. Ulionifanya kwana we, wana wewe tu. Nitazami nikakonda.
Alright then.
Yote kwa sababu nakupenda.
Sijal them skill out here.
Nitazami nikakonda. Iti kwa sababu nakupenda. Kufata pale we utakokwenda.
Risk in the pool.
Acha sikuweza.
Okay.
Kufata pale we utakokwenda. Watu wana nitazoba. Wanasema eti umeniroga.
Baby girl.
Watu wana nitazoba. Wanasema eti umeniroga.
I'm all on you girl.
Kama wakichonga, ujue bado mimi nakupenda.
Freaking baby.
Kama wakichonga,
okay.
Ujue bado mpenzi nakupenda.
The maddest DJ, DJ voice,
I'm not afraid to die. shika mikono, naponitazama machoni, nashindwa vumilia mapenzi unayonipa, sijawahi kupata, najiuliza ni kwa nini hatukujuana mapema. Nimeishi na wasojua mapenzi, wasojua hata kunyenyekea. Nimeishi na wanaojua kufosi, wasojua hata kubembeleza. Ninapokuwa na wewe, najiona ndio mwenyewe. Hata kama sina pesa, najiona tajiri. Hata kama sijala, najiona nimeshiba.
Understanding, come rain, come shining. People started to say that she wanted more than a Mr. Right. All that she wanted was a man that sees the light. They say she's a fool for being uptight, when all that she wants is good love, love, fight. That's why she got a girl hard to come by. This kind of girl now you might want to make my wife. You're the one, say no more. Don't bother about what the people say, as I say. Every time that I look into your eyes, I see fire in there.
Fire.
And if you look into my eyes, you see desire in there.
Desire.
A little love is a crime that I want to be wanted. A little love is a crime, I'm willing to be haunted. Got a lot of respect for you, cause your God is so rare.
So rare.
It's kinda hard to imagine, but I know you're out there.
You're out there.
A little love is a crime that I want to be wanted. New love is a crime, I'm willing to be haunted.
She said to me, do you wanna be the last man standing? She said to me, do you wanna be the one that them complimenting? Oh yeah,
girl, I wanna be your beginning and your ending.
Oh, I wanna be the only one that you be sending. I can't believe she's still a virgin.
Lots of guys have been up to her, but there was no compromising. She be strong, she be keeping herself until the day of her wedding. Under the right ceiling, with the right person, a person deserving of a special kind of loving. Every time that I look into your eyes, I see fire in there.
Fire.
And if you look into my eyes, you see desire in there.
Desire.
A little love is a crime that I want to be wanted. Say little love is a crime, I'm willing to be haunted.
Hey,
I got a lot of respect for you, cause your God is so rare.
So rare.
It's kinda hard to imagine, but I know you're out there.
You're out there.
A little love is a crime, and I want to be wanted. Say little love is a crime, I'm willing to be haunted.
So keep the fire burning.
Keep the fire burning, burning, burning.
The fire burning.
Keep the fire burning. Keep the
fire burning.
Keep the fire burning, burning, burning.
Yeah. na mawazo wapi kapata mke mwema maishani Nikifuta machozi nikasahau nilipotendwa thamani naona kama ngekewa mtoto mzuri kuwa nami maishani nachomwambia ananielewa nampenda napenda sitomwacha silani gari pesa sina kumana na kuirisa mchumba wewe gari na nyumba ama pesa ndo chumba bora unirisi mchumba gari pesa sina kumana na kuirisa mchumba wewe gari na nyumba ama pesa ndo chumba bora unirisi mchumba nisingeno mapenzi mweza po maumivu na yatamua nipende kupende wini ishara ya upendo awezekani wedeli unanisingua mimi singeno mapenzi mweza po maumivu na yatamua nipende kupende wini ishara ya upendo awezekani wedeli unanisingua nisikuwa sinara hey, naumia na mawazo nisikuwa sinara hey, naumia na mawazo sema kama unipendi you only penny ever since any way day you know you sing wa come on penny you only penny ever since any way day you know you sing wa when you mbona unahitaji mtabibu mimi ni daktari kimarazi tokibu when you mbona kama tuna tabibu nikabizi moyo na finjue wapi tatibu au niamini unajua kini pata kuchezea au niamini mama unajua kini pata kuchezea unajua kuna bomba ya sokwe mtu kwetu hapo mapenda ngono na wachawi sio kwenu tu hata kwetu hapo kichukia si shangai salamu najua binadamu ni vitu hiyo kichukia si shangai salamu najua binadamu ni vitu hiyo watu fanani na wengo wanasiti edi wana DC wanadaki na tifanya niringi ni kikipaji jamuzi kiweza fanani na wengo wanasiti edi wana DC wanadakina tifanya niringe ni kikipaji ya muziki wamesahau kama liye jumuona ni lumbaji gawa riziki kuna wengine natamani wawe kama mimi kwenye muziki ila mimi bado najua wengi kwangu watasubiri ila mimi bado najua wengi kwangu watasubiri ukichukia si shangai mimi najua binadamu ndio ukichukia si shangai mimi najua binadamu mimi mwenye mna bomba ya sokwe mtu hata kwetu hapo mapenda ngono na wachawi sokwe mtu hata kwetu hapo ukichukia si shangai mimi najua binadamu ndio ukichukia si shangai mimi najua binadamu ndio kila siku mambo mengi yanatokea kweli sio kwamba nakuogopea binadamu ni wengi na wachache ndio wema kwambia kila siku mambo mengi yanatokea kweli sio kwamba nakuogopea binadamu ni wengi na wachache ndio wema amini nakwambia unaweza kutenda kitu bora kizuri wengine wakapenda wengine wakakera imani inapoza kwa wengine sio nzuri hata kitenda yema unaweza kutenda kitu bora kizuri wengine wakapenda wengine wakakera imani inapoza kwa wengine sio nzuri hata kitenda yema mimi bado najua wengi kwangu watasubiri ila mimi bado najua wengi kwangu watasubiri ukichukia si shangai mimi najua binadamu ndio tulivyo ukichukia si shangai mimi najua binadamu ndio tulivyo wengi wanyo una bomba ya sokwe mtu hata kwetu hapo wapenda ngono na wachawi sokwe mtu hata kwetu hapo ukichukia si shangai mimi najua binadamu ndio tulivyo
nimekatama kuumizwa tena nikaja kutana na kijana wa Nairobi anipenda na shindwa kukata mapenzi moto moto aneakawa toto 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 nina nina nimaliza nampenda kijiwe
Urembo wake wachiusa Masheri nimedata Oh no nimechizi Maka sijiwezi Na siwezi ishi bila ye Kie mabubu Yeye unitibu Jendo tabibu Kwaya nayo nitibu Mwenzi lake Na nimaliza
It's a brand new day, every time that I see your face You're my everything and anything that I would ever need in this world I'm so glad that you came my way I'm loving every minute we spend, babe You're the reason to everything that I am today I love the way you come around and touch me The feeling that you give me drive me crazy I love the way you look and call me baby Girl, you mash up my world I love the way you come around and touch me The feeling that you give me drive me crazy I love the way you look and call me baby Girl, you mash up my
You're my queen I'll never, ever, ever, never let you go Go, go You're my queen I'll never, ever, ever, never let you go Go, go, yeah
I'll never leave your side Baby, you know you're my world You're everything I need Yeah You make my days bright Brighter than the sun and the moon You're all that I live for You make my heart jump You're the reason why it pumps Got like I'm front You're the one that I want I can't go a day Without my baby
Dolo, Dolo, ti amo agarra, solo. nikatoka mwarabu uswali lilikosa jibu akasema we ujui mtoto kafata kwa babu nikaguna guna pale mze nikauchuna mtoto fili tukaza uyu wa sasa mchina nikasema mama vipi mbona mimi sielewi akasema we ujui uyu kafata kwa bibi mze naibiwa mze naonewa
sakali jana kaniambia anataka kwenda klabu na marafiki zake ila kaniambia mimi nilinde nyumba eti wezi wasije wakaiba bizmani hii halali kweli oya pia njoo nisaidie huku nyumbani mwenzio naonewa chifurumanyika unajifanya ujui naonewa mimi
tuna demu wake. Kila mtu na demu wake. Kila mtu na demu wake. Kila mtu na demu wake.
Mapenzi hayachagui masikini wala tajiri. Kupata au kukosa ni mapenzi yake Muumba. Usiwasikilize wale nini wanasema juu yetu sisi. Macho na masikio yako kipenzi kilekeza kwangu mimi.
DJ Voice
kati ya ukweli uongo umitenga pembeni. Wanapukuta changutewa sijali mina wenajua iko sifu kutakunga ndoa. Watafunga midomo wataposikia na kuita wife na we wanita husband. Watasema mchana na usiku watalala. Watasema mchana na usiku watalala. Watasema watachoka sisi bado tusonga mbele. Watasema watachoka sisi bado tusonga mbele. Wei wei wo. Wei 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 wo. Wei wei wo. Wei 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 wo. DJ JD Ventures TVB Dapoji. Fanya mavitu manapoji. Fanya mavitu nyoni 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 shenga.
Kila mtu na demu wake. Kila mtu na demu wake. Kila mtu na demu wake. Kila mtu na demu wake.
Pendekeza kati ya usiku na mchana ni muda gani unatufaa sisi wawili.
Oh,